Remember where you come from.
Music House.
Y when you name me K. Hey, your class. Let's go. Uka kaona nika flash nika dim dim. Kama sanika na usiku nika full beam. Kauzi kacho siku mika puku mfeshi. Unga tiabe na kukunda. Yeah, mune ni chinyao. 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 Hawa nika monga ni chinyao. 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 Bro, kamu pesa na doti. Unga chiteno funsa nishini kamu doti. Mwamene ya onekela. Without makeup uvambili vama onekela. Mundu wa samba onega monga sana sambe. Monga choka muka lukungu enzo chaka lambe. Vakelo vambili muna chilali ni vivanda. Vake pona kala and Black Panther wakadia. Vakelo vambili vama chigonga. Vambili vende wakonda makeup ni magonga. Afaka makeup ni cobra pavelandia. Uka muona njente ipi unga fune ndava. Uka kaona nika flash nika dim dim. Kama sanika na usiku nika full beam. Kauzi kacho siku makeup ukumfe. Shunga tiabe na kupunda. Yeah, mune ni chichinyao. Chinyao. 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 Hawaneka monga ni chinyao. 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 Ha. Chinyao. Ha. One, two, one, two. Ni testing the mic. One, two, one, two. Ha. Bantu, bantu. Ni sovela kasi ni vest two, vest two. Ha. Velani manje vina chitika. Ni true story. Ni za shimika. Pona bagae bichitika na bwela na unapogelo ya mushe na itika. Na itenga taenda na kunyumba. Nupika ya pika chatia. Chagona kuseni ni najabwa ni chichani. Ukakaona nika flash nika dim dim. Kama sanika na usiku nika full beam. Kauzi kacho siku mika puku mfeshi. Unga tiave na kupunda. Yeah, mune ni chichinyao. Chinyao. 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 Hawa nika monga ni chinyao. 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 Fresh on the comedians. When I grew up high school. When I mommy. Boom share on the ways. Now when I please. When I slam my sky. When I indicate. When I damn busy bossy. Just when I go catch another natural sound. Kaona nika flash nika dim dim. Kama sanika na usiku nika full beam. Kauzi kacho siku mika puku mfeshi. Unga tiabe na kukunda. Yeah, mune ni chichinyao. Chinyao. 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 Hawa nika monga ni chinyao. 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 Chinyao.
Chinyao. Chinyao. Chinyao.
Chinyao.
Chinyao.
Chinyao.